Yeah. Get your hands up, nigga. D90 beats. Kama West yola kupa kachini upate dawa msokoto na wapa kichwa kama kinda mwenye mbawa Mr. Nkosha Swagga Don wamenipandisha cheo thamani juu zaidi ya iPhone siogopi kivuli kinachonipata mchana nagopa kufulia kosa leo kama jana Samuel aludi push jini ataki kuitwa sita kitada danauza mwili mwishowe napewa gita wana flow za kitozi nuda nachofua hip hop wataki pozo sakatonge washa jua natoa darasa hulu kitaka elimika mbulula mfate jura kuja bush kashafika kama unafika fikiri katafakari kwa kina fake MCs na watahiri mindo ngaliba wavina saki mwape salam na wachana kwenye blundo hii ni kesi ya binamu hakimu kaficha nyundo yeshi la mtu moja vitani bila gwanda professional kwenye game kama baridi kubanda kufika mwisho wao chati zao kuzishusha kwenye flow bounce wao na nyonga beat kama pusha wao ni fake mini real ningumu kwa pamoja talk along nipo still alone this what ngoja mistari yao soft maselo napigia nyeto wanapendwa na mashosti kiwandishi makapeto get your hands up if you feel what you say get your hands up OG Kush on my way get your hands up everyday just a holiday get your hands up if you feel what you say get your hands up OG Kush on my way get your hands up every day just a holiday get umeingia kwa mwenye chongo jandai kufumba jicho mziki ni kache yangu siwezi kuvunja mwiko mwili mdogo akili mekomaa kama zege mangi bwache kama vipi tembeza mbege usimcheke maskini hali kesho ujui kipaza na kazia hasila ni kama nduli hip hop kanike babu wezi kupiga mrege unajiita superstars jandai kuwinda ndege baba kamwita mwana na mwana kagoma kwenda mziki kichecho basi ogopi kumpiga denda hasila kibawa zivunjike hata kwa nondo nimezaliwa uswazi sintishie kunywa gongo nyewa vipa kufikiri so ruhusa kukopi sijitusu kwa malaya kaanza kushika nyeti kama umezaliwa jua siku utakufa upo kwenye chati ipo siku utashuka get your hands up if you feel what you say get your hands up OG Kush on my way get your hands up everyday just a holiday get your hands up if you feel what you say get your hands up OG Kush on my way get your hands up every day just a holiday get yeah I thank God that I told you nigga yeah get your hands up yeah